kuva kera na karintwari twazivuze ibiku twazivuze imyato tuziture makanizi zambitswe imidende zambikwe imbotore zicanirwa uruti kuko zari inyemazi
umuco w'ubutwari n'umurage mu rwa Gasabo n'uruhererekane rudasiga n'ubuvivi umuco w'ubugwari hano mu Rwanda wimwe icumi abakibyiruka dufata urugero ku izo ntwari u Rwanda rwacu ruhore rwemye tubiharanire
Shoshi igakundi igihugu
igira ubushishozi igakundi igihugu
ubukora n'ubumuntu butanga urugero n'iby'intwari haranira
intwari zikubitiro zikwiye uruti Imanzi zarwanye inkunduri kaze Zigasiga ubuzima kugira ngo tube bazima Ubwo nubwitange ni wo muco w'ubutwari
Imani yingi imanzi kawa n'inkwakuzi Nyirumurinzi w'inyamibwa avugwa ibigwi Harangwa n'ubumwe bwa gakondo mwene gihanga Burya kuba ingenzi iteka biraharanirwa Ukagirira kamaro nyako igihugu cyawe tubiharanire Intwari nyakuru sangirangwa n'ukuri no kwitanga bikomeye Intwari irangwa no gukora umurimo unoze ndetse ikaba indashyikirwa
Ushobora kubiharanira Ntugakomwe mu nkokora n'amakozere Ntukawumurira cumu kwirasaniro No mu bukambura kukuza ari kuba intwari
Tera ikirenge mu kintwari ubu turirimba Kazanya kotana niyo wasiga ubuzima bwawe Wowe ukibyiruka fatira urugero ku rw'intwari Ubutwari niko agaciro k'Abanyarwanda Uraba umurage tubugira umuco bene gihanga Tubiharanire Intwari igira umutima ukomeye ndikanywa n'amananiza Intwari irangwa no kugira ubushishozi igakunda igihugu Ubukora n'ubumuntu butanga urugero n'iby'intwari haranira Intwari nyakuru sangirangwa n'ukuri no kwitanga bikomeye Intwari irangwa no gukora umurimo unoze ndetse ikaba indashyikirwa